Sonke sisike sayibona ingane ethatha utho ongesilolwayo qedi ihambe nayo. Kwindlela engajwayelekile neze leyo, kodwa imvamisa umalengane sifundiswa ungathathi into ngesi eyayo ukuthi kurong, kuye ngokuya kwehla. Lokho ke kuyimvamisa, nokho kunemindeni ehluphekayo uma ingane yabo ingabambi isanhlobo leso sifundo qedi ilethe usizi kubazali. Sizokhuluma ngokuthexa xa ngalokhu bese sinikele umzali okuleso simo khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala ulalele. Ngibingelele mlalelo wami ezomndeni, uhlelo lulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka Focus on the Family. Umama olangazela ukubona uguquko ekuyiphatheni kwendodana yakhe, usibhale wasibuza wathi, umfana wethu oneminyaka emine singamisa kanjani ukweba? Kubeka yonke indawo esiya kuyo senkonzweni nesitolo, library nasemakhaya abangani, phume esephethe into ngesiye yakhe. Nginomuzwa othi mhlawumbe uphethe okunganaki nje kokuvesa faka uthe ephaketheni bese yayikhohlelwa. Mina nomkhwena wami sesikhulumile naye kaningani ukuthi kungani kukubi lokhu ukuziphatha. Simtshela ukuthi lithini iBhayibheli ngokweba. Sesike sazama ngisho ukumjezisa kodwa uyaqhubeka kwenze. Senze njani? Usemzeno omuhle uma uqale ngokumbekela ngokwenkambiso yezwi. Uqeqesho lukamoya enganeni lumelwe ukuqala isencane. Kufanele lube ngoluphathekayo futhi ngoluqondene ngqo nempilo yansuku zonke. Kusemqoka ukutshela ingane yakho ukuthi ukweba kubi futhi kwenza uNkulunkulu aphatheke kabi. Kusemqono ukukhumbula ukuthi ingane na 4 kululu ukukhumbula ngomzekelo ophathekayo kunamazwi. Uma ungenakho ukuphathekayo okugcizela amazwi akho, asanokuba zithukuthuku zencanga ngoba kumele ukuthi lento iqhome ngomzekelo kuye. Uthe uke wazama ukumjezisa, kuhle lokho. Kona njengoba sizwe ukuthi yonke imizamo yakho ibe ngamanzi emhlano wedada, lokho kusikhombisa ukuthi lolo hlobo lwesijezo belungezi ngokwenhliziyo yakhe kumbe awulethanga ngendlela enamandla. Isijezo kumele siyamthane nobubi. Singaphakamisa ukuthi okudinga ndodana wakho zifunde eziphathekayo. Kufuneka eke ezwe ukuthi kunjani uma umuntu ethatha into eyigugu kuye. Menze azwe ukuthi uma nje ethatha into esontweni noma kuboka umngane noma ngayikuphi nawe uzothatha utho kuye. Bese kuthi uma kuphinda hamba uye ekamereni alala kulo ke manje. Ngesikhathi esematasa uNkamalanga edlala kwenye indawo bese uthatha i-toys lakhe alithanda kakhulu. Uma esethola ukuthi leli gugu le-toys lakhe lilahlekile, mqonde umtshele ukuthi ulithathile futhi ngeke alithole okwesikhashanyana. Usuku noma imbili zanele. Ekwengezeni, ngesikhathi esizayo uma uthola ukuthi uthathe utho olungesilo lwakhe, menze akubuyisele, axolise kwakuthathe kuye. Lokho kuyogxisa isifundo ngendlela ephathekayo. Umzekelo, uma ethathe noma incwadi kathisha kasinto sikole, kumele ayoxolisa kuye. Kuyicebo futhi ukusebenza nothisha ukwenza uhlelo lokubuyisana. Kusenokwenzeka uhlelo ukuthi angayi ukudlala mase kudlalwa kumbe asale eklasini aklini indlu yokufunda. Uma kukuthi umcabango wakho ungaliqinisa ukuthi sengandodana wakho usuke ngaqonde kweba ukuthi nje usuke edlala ngento bese ayifake ephaketheni bese ayikhohlela ukuyibuyisela. Leli suke kungamele liqede masisha lomoya wokweba engaqondile. Nakube singenakusho ngqo ngenxa yokungalazi ngqongqongqo isemva lendodana wakho, kusenokwenzeka ukuthi isimo lesesijulile ngokwempilo yakhe. Isibonelo, uma ukuthi ingane yabe adoptiwe iyayihlukumezekile ngokulahlwa, kumbe uma usuke uqaphele dodela ukudla sekwamele ubonane nongoti, sicela ufonele umnyango wezokwelulekwa eFocus on the Family ukuze ukhulume neyisebenzi eqeqeshiwe ngokweluleka, nixoxe futhi ngocingo kanti zisengakwazi ukuba zikudlulisele kwabanye ongoti abaseduze nawe. Inombolo ithi 031 716 3300. Sithandazela ukuba emva kokuba sewenze lezi zifundo eziphathekayo bese kuyaguquka masisha ukuyiphatha kwandodana wakho. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.